Zalwa mchilalo, echifo echinyomwa, ebyafayo byete bisikiriza nako. Na makamwe ya kulira chokanga yali mulokozi, tegajja ya chitiwa cha mulokozi. Mukabuga katono kati, kebaisamu amaso, beseleke mweyo mubuyudaya. Katonda je yasema omununuzi bamuzale Yesu alilokola ensi Yabita mukulwange yabonerezebwa kulwange Yalajana kulwange zensonyibwe Yabikumira oyo natatya yamaliriza muwanguzi Amaanyi g'omubi yagalinnyako Yabita mukulwange yabonerezebwa kulwange Yalajana kulwange zensonyibwe Yabikumira oyo natatya yamaliriza muwanguzi Amaanyi g'omubi yagalinnyako Busungu obungi wadde teyalina musango Bavuma bakuba ne bamujeza Ebyambalo bye bayuza ne babikuba kakalulu Yafiira mu nsonyi nnyingi Umutwe engule ya magwa gulu ne liwunikirira Omwana wa Katonda awanikibwa Chama ch'omulokozi tuchifuna ku musalaba Mwana wetu alokolebwa Yabita mukulwange yabonerezebwa kulwange Yalajana kulwange zensonyibwe Yabikumira oyo natatya yamaliriza muwanguzi Amaanyi g'omubi yagalinnyako Yabita mukulwange yabonerezebwa kulwange Yalajana kulwange zensonyibwe Yabikumira oyo natatya yamaliriza muwanguzi Amaanyi g'omubi yagalinnyako Yazikibwa mu ntaana eyakolwa mu mayinja Omulabe n'amanya amumaze Mu nnaku ssatu Yesu n'azuukira Mu kitiibwa ekingi Yalinnya mu ggulu gy'ali atutegekera bifo Gye tulibeera abamukkiriza Tulibane kitaffe awatali kukaba nesunga nnyo ntuke Yabita mukulwange yabonerezebwa kulwange Yalajana kulwange zensonyibwe Yabikumira oyo natatya yamaliriza muwanguzi Amaanyi g'omubi yagalinnyako Yabita mukulwange yabonerezebwa kulwange Yalajana kulwange zensonyibwe Yabikumira oyo natatya yamaliriza muwanguzi Amaanyi g'omubi yagalinnyako Yabita mukulwange yabonerezebwa kulwange Yalajana kulwange zensonyibwe Yabikumira oyo natatya yamaliriza muwanguzi Amaanyi g'omubi yagalinnyako